Befuda bazi ba maso etwe yononera bana baba bakole byejo omwana nakulati atyo tulika babisira byo maso banange we tutachuse brabane mu bisera bino ewunya jetu twalesi aba bana bye bisera byo maso gwe bobo tunula maso ngamba kyolabo wange enkenkwe nakuwalirwa yawanika tegwaliwe gutate luli nasikunonga enkuza y'abaana nga n'omukuza afaayo nnyo mulengeza obuyinike bw'ensi eno kakati twekuliza n'enkwenge kubanga empisa z'abaana zichumano kila echoroni abazadde tukabe gusinze mumbulire nenyani ate nga mwemirandire ejikuza mulandire ogunywa wali olunyo nekubibala kibeera kityo muzukuke batuze banange ize nkubye omulanga gobayita tuwadde wadde ku mbeera eno naganafa bagasalira essanja tutandike tukunge n'enkiiko twita abakulu ab'enjawulo bana bya bufuzi ne banaddiini tusalire amagezi ensonga eno twefudda bazi ba maaso ne tweyononera abaana baba bakola ebyejo omwana nakula atyatyo tulika babiseera by'omumaaso banange bwe tutakyuse olaba ne mu biseera bino newunya gye tutwala ensi bamaama ne bataata kumwayagala nanjulira mazima simangu gagaya gakayira nkumwaka mukkooza gwalwanyisa amazima ofaaky olwo byenjogera okubyanika owewuka uganda obe nayimuka n'abakulu amazima gababulira tulabye n'olugube lwa tivi mulembe gwa dotikomu omwana n'alabanga ebyo twawe mukadda bannange omwana w'omulembe guno takyagambwa bannange ugezaako leta embooko mpozi ng'oyagala kusiba twefudda bazi ba maaso ne tweyononera abaana baba bakola ebyejo omwana nakula atyatyo tulika babiseera by'omumaaso banange bwe tutakyuse olaba ne mu biseera bino newunya gye tutwala ensi